waxaan soo kordhinay magaalada in si caadi ah hadda loo maro, in qofku isagoo mobaylkiisa sita uu luuq kasta mari karo ayaa soo kordhinay. Walaahi mahadi, waxaan soo kordhinay in dadkii dumarka ahaa oo habeenkii shaqooyinka usoo kalihi jiray inay joojiyeen awal, laakiin hadda ay bilaabeen inay soo kalahaan. Subaxdii qof walba shaahiisa karsado, tii hilib qalanaysa hilibkeeda karsato, tii wax kale degsanaysa ay alaabteeda degsato, qof walba isagoo xoro mobaylkiisa wata uu soo kalo, 10 saac intuu soo kaco 10 saac ay yimaadaan meerahoodii, baan soo kordhinay inaan kasii wadno oo qofku habeenkiina waqtiguu rabo uu gurigiisa tago, habeenkii waqtiguu rabo haddana gurigiisa uu ka soo baxo, inaan gaarsiinaana rajaynaynaa haddii ilaahay.